Kenyatta iko na 26 theaters. Unaenda kwa upasuaji, unaambiwa rudi baada ya mwezi mbili. Okay, ukubali, daktari anakufuata nyuma anakuambia, lakini ukienda ile private hapa tu hapa town nitafanya kesho. Don't allow to turn the county as your retention. Mahali ya kuchukua mishara alafu unafanya biashara yako. You know we must see Kenya kufika Singapore na Malaysia inataka discipline. Na mimi health hii paka niweke discipline. Hata leo iko mama anasema katika wa mama 100 wakikuja kujifungua hospitali yake 93 wanakuwa C-section. Nikamwambia, do you read the WHO rules? Kwa sababu C-section ni 30,000 analipwa. Normal delivery ni 10,000. Sasa wamama wote wanapasuliwa.